zmusicafrica.com.
You're based on the beat. Exclusive for Jovis Music.
Dinuera, baba, palibe wina angafane nanu. Sendinu ofana, dimundu. Amene ama kulubirika bamaso. Mulizina, mtima mlingondo. Inu Yehova simuli chonjo. Mayenera ulemu. Matamano baba mesia. Oyera, oyera, ninu Yehova.
Oyera, oyera, ninu Yehova.
Oyera, oyera, ninu mesia. Ambirani Yehova marowera, odi Yehova watu ndigo yera. Muimbire ni nyimbo ya ulemerero, odi Yehova watu ndigo yera. Kalibe wina, angafane nae, niye yeka Yehova. Wabambana, waenera, matamano baba mesia.
Jovis Entertainment.
You're based on the beat.
jovistmusic.com.